Amaud Imeku Toto Ako.
Thank you, Jesus.
That you are touching. Imewe. Mingu Taya. Buddha Kitamu. Buddha. What time about the Kule? You are sick. Manisha, Mambi Buana, and Jonas, Nadia, Utakuja Kunichukua. Kukombole na fura kupita lugha kutamka kulionesha pindula nimekuwa kombolewa mwambie Bwana na kombolewa.
Kombolewa
na Yesu Bwana. Kombolewa Bwana. Na Yesu Bwana. Ebu sema tena nimekombolewa na Yesu aliyenirehemia kwa bei ya mauti yake. Nimekuwa mtoto wake. Sema kombolewa.
Maria,